ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
sagi haraɓe heeɗiɓe ono e jaam hannde sappo e jeenayi lewru urtu 2014 sappo e jeeɗi yamde ƴaɓɓorima silma capannayi e jeegom le studio tamani Bocar Soriɗo kabaruji ɗo Petit Diarato ɓoggi janɗe tow on kumpititta hannde dow wiide talke soldat CM ɓe pereji boɗeji ɓe enna nden mono waranoɓe guilanoko e gu'o ƴaɓɓinni piɓama faa laaɓi nden ana heddi tan juuju en nanga sarte faa sariya ka nden no wawa taƴede e ley balɗe garoje haala no Nicolas Sarkozy dartir laamu ni enna nden no kaɗo haala immitima kasi journal wiyetengal Jeune Afrique ngal nden no hollite tribunal Français ana tuumi yaago jaagotoɓe mawɓe mali ɗo enna jogaɓe nden kamɓe notinoɓe Sarkozy ley cuccukka ngam ñaw e bola o goduɗo ne e ley leyɗe yimɓe non e laguine Sierra Leone kañi e Liberia kaɗama yaade hijjore hikka laamu mali o fi dabereji mawɗi yalla daña pati daña wujjuɓe laawi so gara naata e diwoji mali ɗo enna be simila moɗon studio tamani kabaru soldat CM ɓe bereji boɗeji ɓe enna horama fa timmi ɓe fo ɓe ubbidanoma ley luguere watre banggueji kadi to lebbe ƴaɓiɗi enna ana heddi tan tribunal neldataki mabɓe fa dassise fa ñalade séria mabɓe fiɓe Issa Fagaba daari ɓeydadda en famukere ɗe Oumar Weygalo
ɗi lebbi tati cakkiɗi ɗum woni kanko Zouzi Yaya Karembo heɗiki ɗum woni soldat siɓe hewɓe yaade joguiɓe galangaji fa kañe soldat si en ɗum woni gomɓe ley tawaɓe hono koyɗe mumen ana e bonandaji ɗum woni gaɗaɗe fewde e béret rouge en ɓe ɓen yimɓele kewɓe ɓe kay fama wiyede ɗum woni koyɗe mabɓe an tawa hono ko béret rouge en ɓe majji ko hollitama wiyede woɓɓe mabɓe an toon ni tan mbarira ɓen yimɓele ɓe koyɗe mumen woni ley o golle hollitama wiyede ɗum woni hono yimɓele ɓattinoɓe Amadou Aya Sanogo ɓe fo ɓe gara jabat ɗum woni hono suutugol yimɓe kañe wadde war hoore kañe tewdede ɗum woni yimɓele gaɗoɓe war hoore en ko asugol ngol waɗa ko hollita wede ɓe yimɓele noga e goho béret rouge en ɓe ɓe fo ɓe ƴirama ɗum woni le luggere wootere wakkati nde ɓe garno fa ɓe mbaylita ɗum woni Amadou Aya Sanogo capantati lewru avril hitande 2012 nde ko dunki en ande ɗum woni to amérique toɓe kolliti wiide ɓe yimɓele noga e goho ɓe fo yo béret rouge en majjuɓɓe noon
sakiraɓe yimɓe machine banamɓe ɓe enna kuyani fa sanne e ngol horgol aranol tribunal ngal eɓe jeeli ɗum dappel ɗum nden hora talkiɗi enna no haniri fo fade majji natude e juuɗe juju en goto e avocat en yimɓe mum ɓe yimɓe mum mbaraɓe enna Moctar Mari ko kanko o dumo hoorejo walde humaninde hakkeji ɓiɓɓe mari nden no kanko ɗo holliti faka Issa Fagaba micago makko keɗeɗen Ousmane Dikko
timmaɗo kabaru saraya yo kaw amen arano min mbiyan ɗum saabe e puɗɗoɗo fay goto miilalino yalla e ɗum siya saabe hettuɓe politique cikkuno politique ako mbulan hen juuɗe mum fatinna golle o to saraya to kañum e to toñaɓe toon fo ɗum fo waɗali min beltiki hen joni soɓe wonda fa talki naata ley suudu saroru ɗum ɗo miɗen gikkani ka kana ƴaɓɓoro ley suudu saraya hay fooru ɗon cour d' appel ɗo Bamako ɗo kala ko heɓa e andede hen tongama e ɗereji tottama cour d' appel ƴewtoto ko hani naɓede cour d' assise Bamako ɗo fa sare no séria wirini miɗen keppani ɗum fa laato so ɗum warri hono ɗum gollirani miɗen jondiri séria laatto no yirra
sakiraɓe tinninniddemi mijoji moɗon e helloji Facebook e Twitter studio tamari ɗi on jarama haala ndiwowo alanjeri camunoka ley malika enna imminama kasen français yeehide ndenno o yiɓɓe jeeɗi wiide kamɓe alanjeri ɓe ɓami aadi ndenno fewtude fiide dabereji mawɗi potuɗi humpitidde yimɓe fa laaɓa dow honno ka enna ndiwowo samiri ley mali ɗo enno keɗeɗe Oumar Weygalo
le talkuru jeygal kokkano ɗum woni keɗaɗo français gonɗo to alger toɓe kolliti wiide ɗe leyɗele ɗiɗi ɗum woni français kañe alger ɓe dokkidira e mali junggo faɓe ƴewanoɓe gatta fo yalla gongani yiite ɗum woni e laana ndiwowo camkaka le koɓe tongue ɗereji ɗi koɓe mbiɓe gaɗanoɓe gatta fo fa cenda tewuli yimɓe ɗum woni heddiɓe ley hen ɓe fo ɓe kokkita ɗum en yimɓe mum en ɓe kaali ka haala ɗum woni honde keƴaɗo français yimɓele keddiɓe ley ka laana nde o warno ɗum woni to alger to nde o yiidi to yimɓele hewɓe to alger to o yiidi ɗum woni hono jeeɗo laana ndiwowo ka o yiidi hono ɗum woni ministre alangeri kuminiɗo hakkude alangeri e leyɗele goɗɗe suudu français huminin ɗum woni horde kañe jakitagol ɓe kolliti wiide ɗi golleji ɓe garan ɓe joppa ɗum woni juuɗe laamu mali o kaɓe kolliti wiide ley hen ɗum woni le laana ndiwowo ka kasetiji ɓamoji ɗi won goto bonɗo ley hen ɗum woni wakkati nde kasami nde o kasare yimɓe temedere sappo e jeegom keddi ley hen
den no hulitama David Sagara kanko ministre kido kumene nodal kabaru fechoro leedi e galleji o en yoppitama kenyen talki mako ngabinama yade fa cour supreme hulitama do wiide Ahmadou Diallo kanko mo directeur kido kumani nodo landingol galluri bama ko de kanyo e etien jone kanko o goldidido hono fo goldidido goto jokka banga hono gollo e bangal president leedi meden di kambe fudu an han ko tawde talki mabbe no wondi e yewtede fa hande hala kabaru no Sarkozy ndartiri lamu France ni en immike kasene nenno eno Mamar Kadhafi joka fabori mo gila 2007 ni na journal mbiatengal jeune Afrique yidi wide nenno France ana tumi jom en jawdiji mobe li maliga en bilinobe e Kabaru Sarkozy en France du an han ko tendi neldi do en dido talki ana darda mali humpeta dum en do no labir kala dum do war ni kedo de gusba dikko
ko journal jeune Afrique politi sudu sare France windi e lamu mali fa walla dum golle dum nati e juude gouvernement de nyalade kejade leedi France do mali do yottini dum ko journal gal holliti Nicolas Sarkozy de o wonno ministre leedi France de o fabbi gamaliga labi didi hitande 2003 kanyi e 2006 kabaruji di suudi sare yidi famude di edi kedani hibinobe e president kido atete le yimbe sifabe gote tedde bo ana on woni Cheikh Amadou noddetedo Bani Kanté ko journal gal holliti yo o nedde cikkitado latade sababu rondade walisi kewdo karisi mo Mamar Kadhafi walliri Nicolas Sarkozy fa fabitoro e dartugo lamu latade president France wobbe jombe afeje jodibe mali ana bawi wodude e odo enquete mo France fuddi fa heba fam
soro hurungo li kan soldat Saint-Salite neno wurji tagal jiwonde hantinde watare hande holitama yimbe didon keddima hin yimbe e jeegon dum barmi hen neno hudi sede en dum koliti kaaji e tufeje simo neno pawondir dodo dongo do sorgo sabimbini odo kasara hikka woni dubbe sappo nono ko o nyaloma leede aduna keje nanu hanan ko hinne e yurmede puddi puddiri jokka hono yamirede hikka yimbe be yonkiji mun en keddi e mudum be an kaani ko be na fu jokka yettoje jotto dum en kejaado nano ndu sallulu ni wetende pam mali do en Chris Wadoff kanko wanof kanko holiti Mahamad Mamoudou wiide an wajjimbini e bale leede aduna en kala denta ndawrida kedo den Ousmane Diko
c'est bien
an horsi ko men baddi e hejabe Nations Unies kanye hala nana en famen fu men miijo seeda ko mine heedube neddaku gollata kayeno men baawi gollidinde dum woni sembe golle o leede gube fay gotal waawa kanyun tan wadande yimbe ko jidi
il faut travailler ensemble
den no war kaddal hakkunde gouvernement kanye e birum walde gollobe mali en wala fu ko rimi jennato be joyi hono be darduno den kala de ka fu joka han ko tawde ka fu biltaka bangal joddi ji mudun hani be jorni en kala hunde fu joka be kebay fa yotto courant kanye en joddi ji lampo kala be ndari yanan buito dum fu fa mo wadale e mudo neddo iwo wol lagine sere lion kanye e lagi e liberie kala hadama yade hijore hikade en tadi hol ngam nyaw e bala o pati be jabe rabo to yimbe mali dum fi dabore ji yalla pati be do yimbe iwo be de do leedara ngarana dan joka hono e le cuccuka nata da e len di woji mari do en lami sama ke kanko mo horeje service kuma ni do kabaru hijore wayna mo hollitu mar waygalo wiide hono ana ko to be jabata ko huru gongol en faise be jabata ko dum kede de Ousmane Diko
do suudu daranede hijore yalla pati yimbe wombe leede kadaade hijore batte nyaw e bola o chorchorta e yahobe be so passeport ma ana mu ine kana an e hor man jeeda gale suudu nduga do passeport o mu inte ko heewi lonjeta fa tajoral hebedu jomu yomalinke gollerde de ana tiidi e golle mu fa hande fay goto goddo iya
sakira ben jare region ngaji fadje men ko wonnani en tumbutu du en fuddi hikka wadde go'o yambereji kedena li nyaloma o do hinna yurmede ton dum kay wiyama goto fudum fama wiide an han ko te o nyaloma den no yim daminirama yimbe hono wor worbe e de do walde ne wona jallamu kenyi wieten Oxfam landini bale jama burem faabe beydana ben bawde balga bildirta hajeji mabbe fewde e golleji mabbe di ena dibe kedjani joka hono hitane fukala be yimbe noga en jogon wonbe noti be ndedo jande nono jagotobe lamu sikaso puddi beydanede famu bangal hisaji de jande ana yafinana be hisore cogguli kany e ndesari wonde no wodande be e lay hondo golliji mabbe di sababu ana goda jagotobe sikaso be ana landinde ana dum ndedo jande dum be service mudu hore mudu landinde gol jande golloobe hono wiyete torsorije motiɓe ene kane foti capanɗe nayo hono puɗɗi jande faaɓe ɓeyde ne kamɓe ɗum bawɗe banggal hiisade nden noon hana ko tawde e jama kerodunkoɓe jaate nden noon trésorier moti o jaate e leydi koliji o holliti anako e leydi wiide hunde fof gono jokka hono ɓe dawridi nde ene jande e leydi almamin hollitidde ko foti sappo e jeenayyi lewru urtu ndu ena nden noon studio tamani heɓi jokka hitande ko udditira e ley mali ɗon fa ha yaafina kaldal e kawral ɓiɓɓe mali kala nden noon hollitde ngal kaldal nden no heeringal ende studio tamani hande ngal ano ɗum woni ko watta e muɗum wakkati 18h15 haala hono yitima wuuri muɗum tan haala mo haalte e ndeɗo yewtere on jarama e heɗade